ikitere kushinga cy'u Rwanda uko ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo ya 22 yemera ko Perezida wa Repubulika ashobora kongera kwiyamamaza izindi manda ebyiri z'imyaka itanu. Ubwo rero nkaba numva igihe iri tegeko nshinga ryashyirwaga ko Perezida Kagame yari ahari, bavuga ko bashyizeho indi manda imwe y'imyaka irindwi, nyuma bagakurikiza imwe agiye kurangiza ubu, hanyuma akaza indi myaka y'imyaka itanu itarenga. Ubwo rero nkaba nizera ko kuba yakwiyamamaza akurikije itegeko nshinga uko rihari nta kibazo bihari, icyo ndwanya ni ibyakorwa bidakurikiza amategeko. Ariko dukurikije igihe amaze buri gihugu cyacu, tugamushinga ibyiza agejeje ku gihugu cyacu, ariko burya byaba byiza umuntu asezeye hakiri kare akagira n'abandi bamukorera mu ngata kugira ngo bashobore gusigasira ibyiza amaze kugeza ku gihugu cyacu byagezweho bidasigasirwa, kuko kenshi iyo umuntu atinze hari igihe cya bihugu bya Afurika tutaragira demokarasi ikomeye, hari aho usanga umuntu avuyeho nabi ugasanga n'ibyo yubatse abantu babisenye. Ibyo rero nibyo bituma njye mvuga ati igihe cyari kigeze yuko wenda asezera hakagira abandi bamukorera mu ngata.
Ibyo niko ubibona, ariko se bivuze iki wenda kuri politiki y'u Rwanda nk'igihugu cyangwa se akarere muri rusange?
Nk'uko namaze kuvuga, biba byiza buryo umuntu atatinze cyane ku butegetsi. Nk'iyo urebye muri iyi minsi ubanye n'amahanga, ku Rwanda rubanye n'ibihugu duturanye, usanga harimo agatotsi ibihugu byose bidukikije u Rwanda. Ibyo rero biba bitangiye kugaragaza intege nke z'ubuyobozi buriho. Icyo gihe biba bisaba rero ko abantu babona ko igihe kigeze ko ibintu bihinduka mu gihugu, hakaza izindi mbaraga nshya zigakomereza bintu byari bigeze, nibyo bifasha igihugu gutera imbere no gukomeza kiyubaka.
Perezida Kagame ubwo yari mu kiganiro n'ikinyamakuru cyo mu Bufaransa France 24 yumvikanye avuga ko amatora ari amahitamo y'abaturage. Ntabwo ari ko ubibona?
Amatora ni amahitamo y'abaturage, ibyo mbyemera iyo bikorwa mu gihugu harimo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bya politiki, umuturage afite ijambo mu bimukorerwa. No mu gihe cy'amatora umuturage ashobora kugira ubwisanzure mu gutora, ariko iyo tukiri mu gihugu nk'u Rwanda umuntu ajya gutora akakubwira ati nagiye gutora, barambwira ngo tora, bagomba kumwereka aho atora adatoye mu bwisanzure. Ntabwo rero amatora mu by'ukuri aba agaragaza ugushaka kw'abaturage, aba agaragaza amatora aba yajemo uburiganya, aba agaragaza rero ibyifuzo by'abari mu buyobozi, ntabwo aba agaragaza ugushaka kw'abaturage.
Uti mu Rwanda barakubwira ngo tora, aha hari ibimenyetso by'uko mu Rwanda umuntu ashobora gutorera undi ufite?
Ubundi kubwira icy'abaturage rwose iyo mugiye mukavugana mwihera kubwira ati njye nagiye gutora, akanakubwira ati njyewe niyo bataza no kumbwira ngo ntoraha, aho kuri icyo gifunzi ntashaka gutora ariko kuko bampimpatiye ati byahise bimvamo, kuko baraguhatira batanazi n'icyo ufite ku mutima, nubwo ari nacyo kibazo. Rero ugasanga baravuga bati ubwo bwisanzure ntabwo dufite gutora, kandi koko mu Rwanda ikimenyetso navuga tureba amatora ya Perezida wa Repubulika yabaho ku nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, amatora ya 2023 Dr. Tonis wari umukandida arafunze, 2010 Maitre Ntaganda Bernard, 2008 twagomba kwiyamamaza twarafunzwe, 2017 Diane Rwigara arafungwa, bigaragaza ko iyo habonetse undi mukandida ushobora kuba yapimanwa koko n'ishyaka ry'FPR ku butegetsi, usanga bavuga ko bashobora kose ku buryo bamwigizaje. Ubwo rero niyo mpamvu bavuga ngo amatora mu Rwanda ntabwo turagera aho dutora mu bwisanzure, ntabwo turagera aho umuturage agira ijambo mu bimukorerwa.
Victoire Ingabire, hashize imyaka icumi cyangwa se irenga uvuye aho wari utuye mu Burayi ujya mu Rwanda ugiye kwiyamamaza, ishyaka ryawe kugeza ubu ntabwo riremerwa, uracyafite inyota yo kuba wayobora u Rwanda mu gihe ishyaka ryawe riba ryemewe?
Ishyaka ryaba ryemewe muri uru Rwanda rwacu, umuturage akagira ijambo mu bimukorerwa, abantu bagashobora gukora politiki mu bwisanzure, umuntu agatanga ibitekerezo adatotezwa, akagira ati icyo gihe ngo ndavuga ati koko cyikirageze cy'uko umuntu ashobora kuba yajya mu mapiganwa, ariko mu gihe ubu ngubu icyo dushyize imbere icyo duharanira ni uko twakagiye kugendera ku mategeko, amategeko ahari akubahirizwa kandi akoherezwa ari abayobora n'abayobora, kuko nk'uko umaze kubivuga maze imyaka irenga 19 mu Rwanda, ishyaka rya Green Party ryo narivuyemo, ishinga irindi rya DALFA mu mwaka wa 2019, ntabwo ushobora kumbwira ko ishyaka umuntu ashobora kumara imyaka irenga itatu ishyaka ritarandikwa, kandi amategeko ahari ni uko agomba kubahirizwa, ariko ugasanga aba mbere bayica ni abagomba kuyubahiriza b'abayobozi, nicyo kibazo dufite ubu.
Victoire Ingabire, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Yego, namwe murakoze.